Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Sakirabe hedi be janwale modo bete altinere sappo lewru septembre hitande ujinaji di sappo e jitte yamde jenay soki Ousmane Niall buldo kabaru jido Mamadi Keita do boggi jandito on kumpitete wide ministere hebe no mam hanke be chapanta ton e dido rewbe sappo e go ngoni e mabbe holitindi wide ministere hewbe jiway do gonno leggu farne ma kiddo ko padoto himbe noga yombarama gelle kewde kelama le lamu koro leti modo yonterande on ku gondo le rezo mopti fedde himbe yaltobe koro e bankas kolliti metti mube heedi bonandaji e be darta e lamu o daro e darnde mudum jeddube lamu anandarde himbe mube lugo njibaji mube yalla e be kebo hunjande hore majugoji mabbe ngaroji hore be mabbe kolliti wide gonno dango wadan fa himbe mabbe be ngatta kuyde mube le habo gobe gondi wadde go yodi woni sembe kabarji beta ko bismillah modo hedade seeda ko haddi yubbude yontere ko premier ministre bantita ministre en heebe no mama jam ala hanke yodum fedde ministre en chapantaton e dido rewbe sappo e go ngoni e mabbe burdo fuccukaako e mabbe watta e ministre hajuji mari gondi sella to palais de kulbato wonno ko ministre secrétaire général de la présidence holito yubbo inde ministre en heebe hanbe gollidinde e Soumaïlou Boubé Maïga heewbe kedde kedo ngoni hono ministre kumini don denago jawdi hala haro chaldi sukabe nyibgo leedi yankako fu kedde kedo ngoni ministre ngaji mawdi ministre en mube mbaylitama hono kumini do habbetibe hajuji mali gondi sella e sariya ministre kiddo mo yigaaje cemugo sankare woni ngadaado mo habbetibe joni de gollide cena kulbali wonno hore mudo ngataado joni yes ummini be sariya ka bo debbo goto wada joni ministre kumini do hajuji mali gondi sella kamisa kamara baro duubi chapande tati gonno do ndoko hakkilo to sur présidence to wada joni yeso de ministre ministre en wobbe heebe naati hen hono lelenta hawa baba ba ngada do ministre yigaaje député kiddo yaya sankare wada ministre en bibbe mali wombe sella safia boli ministre kumini do laborde e labal gollirde lamu de gollirde yo heere holitinde wiide joni woni arande sariya nodirte do loi 052 holitinde wiide temedere fu rewbe chapande tatum amé le lamu o tabama sakiraabe faabe do don faama andodo mbay jewdi di kabaruji fu de helloji amé facebook et twitter fa ndo konto ko woni hakkilaji modo do mbay noddu dowdi numéroji didi di tawton e répondeur chapande jeddi e jo chapande jeddi e nay sappego chapande jeddi e jo chapande jeddi e nay sappo e didi taggal jonti didi kaldal ciñinangal hakkunde haabe fulbe himbe jomben kabodde kippeke dow gendi kombogo le cercle kor ko himbe ton kolliti wiide ko buri himbe sappo kedde ke o bonanda fedde yaltobe kor e bankas kolliti metti mube e dow o bonanda horebe mabbe anandarde e lamu o fiya dabreji yalla kaldal gadangal nenno kaldal ciñinangal hakkunde mabbe gal an hebe tabede maître Hassan Barry won e fedde yaltobe cercle ngaji kor e bankas o notegal landi Mahamadou Samaseku
akwar gadado wiata ka hande signama de fudum timide bonanda kay yete me jam yimbe pamandira se jam o wada matan sha Allah mi mili jam hebete e de lamu gondo de lamu koro de lamu bankas mi mili dum balde garoje de banjagara bankas duansa jenne e fa warande machinari ndi mi natane golle mum gila dirongol signa bonanda kay uitiki bonanda kay wada iwrde yimbe signube be me bonanda wadi nyande komboko dum woni kenya yimbe sappo dido mbara komboko fusu e wabbe dum ben be kolli be ngala be jaba himbe wombe ladde to be biibe be tampi e mudum haabe fulbe fumbi tampi e mudum ki njalden kaalden kawren mbande ngadden ana imiki adarika an awiya jaba e won ko ngollanta hore ma ngollanta donc gouvernement on anda won golonobe hore mon ko danna amasagu dum kay an anda tama won bonnobe bombe wombe ton gouvernement han imade
e wi walde gina dogon kaldal ciñinangal hakkunde haabe e fulbe ngal wana himbe fukuyde mube ngata hen be kolliti wiide yoddum wodani nana wodambe hen be koyde mube anakanno wattede hen on kambe ngoni gombe le nokkuje de hono gubal ciñinangal gubal jogingal kaborde noddirtengal dana amasagu koyde mube anakanno wattede e ngal kaltidal ciñinangal le jonte didi jabbide de kedde ko Mahamadou Togo horejo walde gina dogon wi do faccitaangu Mahamadou Samaseku
faiso neɗɗo goto woni keddiɗo hen wona fe hunde moƴƴude saabi ndu laati foof yonki ɓinguel leydi Mali woni iwɗo wondaka fe e kabaru muɗum so banggal talkuru siñinandu ndu e darande am hoorejo fedde guina duwo mi heɓai kabaru o so wona wattumo jokko amma neddi kamma ɗereji ciñinaɗi ɗi nde woni ko jimi ko woni ley hen e kañe amiri en ciñinɓe ɗum mi nandi jaati kanko gouverneur mutto wiide kala jiɗuɗo golleji gonɗi e le nduɗo talkuru yiyanko woni hen yama yo gonga makko saabi en foof jaam tewteten be anda wiide ana hanno be ngatan hakkilo sanne gubbal dana amasagu sabu dum waafi yaadi ciagal beedo so ono nuddo talkur nasine ana fi wadade ciagal mabbe
hirdube lambe ana darte himbe mubben ce ko yalla ebe keba daranaaje majanguuje ebe keba daranaade majanguuje mabbe ngaroji e wi hore mabbe gonno dango yo fa himbe mabbe hen na fa himbe mabbe ben kollita ana hen fa e daande sabi e wi mabbe yoddum habo no habo demokrasi kaako kedde ko haa berte lanondir e nutugo kejaado haala hirdube lamu do faccitaango Muhammadu Samaseku
pecce pecce kalisi demin biide wona fi batte majere yo bangal landinal imadraji amen garawji di on dulla wiide imadraji boyoji majere na famdani ko mi anni wadde le korta ko anni modo min jogi anni amen yo jamarande biire kasin yo anda wiide imadraji imbele won ko wawi waltinde den no bangal hinnaade go habo yo wajibi e mabbe fabaade famdiri fuf yalla anda wiide be go hen sona dum so go habo yo go sumaila sisi mango ceblen drame mango nuntugo dum kay mi ko amen doronto almusadaji mudum kayo habbo bangal renude kala ko woni kabar demokrasi leedi mali yo habbo furbanon dum woni fanda habbo ngomi puddi wakat jun o jawdi kewdi nati le hen wonno tutube ugnaji nogay ugnaji sappo ugnaji temder wonno tutube fay buri didi andon wiide wakat jun o kalisi ko hawrintina ana buri million
den dirago yo fina tawa le mali fuddi illa mawbe mede arande e dum wawi wadde fa jam e dewral wada hakkune himbe jaalini njayirondira basi watta hakkon mobe jam tan e jaleede non dum worno arande non dum wori handen e dum wawi wadde fa jam e dewral hebe hakkune himbe na Mamadou Samaseku
dendiragu na wodi non gila boyi der leddi malindi yo dubi temede kewde e lewi madani kuyate horojo fedde lolirnde segasi kuyate nawtorade dendiragu yalla jam e dewrol na hewte hakunde jalini buri fu fakunde kala bibe leddi mali dendiragu yo gilla wattu lamu wakadu kumbisale e ko nande mudu fa yottade wattu lamu empire du mali ka e wattu karutal kurukanfuga woni ko kabal mudu huccana hore no feewi koro dendiragu hinade jam e dawral hakune jaliñi didi e jamboje didi denno e hunde sanginonde jam e dawral bibelil malibe njebak fi dindiragu ka dum fu tawede ana hani kabar mudun hunjina hore e lemmitintingol darande kala duuni ko holliti seku Suleiman Jara hore je fodde leedu mali de imade mudun e hunjande hore kala ko woni dindiragu ko hani gollede yalla dindiragu na sembine yo wajibine yo fuf wada dum tawangal sa fa hande ana wode yimbele njebube sanne kabar mudun wondun notofobe dun bangal jannoje tabe wona dum won fi fanda mudu sabi dindiragu na wajibina yo mo fuf wona na dendum jam edu hada kala e meden wadde golle bondo fewde e bandu odo alhali mo yubbi der leddi malindi fuf dindiragu boyi latade sababu dawral hagunde bibbe leddi bangal politikaku e faydina edu hulta wiide hunde hande renere sanne
yagol coupe d'afrique cameroun 2019 to hani fiede ton egle mali ha wi kenyen ki kide soudan disid mali hebi baddi tati soudan hebay baddu fay goto bi ngaji mali di moussa mariga sa lifu kulbali adama traore ngatidi mali woni hore o groupe c yaso burundi gabon kanye soudan disid tiagal ko gagni labe didi e match ngaji didi piadi
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
takira ben jandar ben kabar ji pintudi le region ngaji meden di impudir region Tombouctou commanda mok mécanisme opérationnel coordination Tombouctou Saloum Ould Mbegi warama hanke Tombouctou jom en kabode be anda ngoni ngadi o golle mi ngartan do o kabar e kabaruji ngaroji ko buri himbe nogayon kawri e jande ngadande aswere jabbe nde kulukor jande nde ana fawi do hum jande hore gollerde gollerde nen jeune chambre international kulukor wadi o imadara fanda mudum fa be nana faabe pammine hono be kanni wadde sini e be darta golle le watto mo hebude golle wana ko yaafi o gaaw surba debbo goto yoli nana yoli bi yumbaaro lebbi lebbi jena yodum wadi dum le feto mabbe wongo le deana jadda berde gaaw jandarmu en nangim e wi makko ko wadiru o golle sabi suku makko an hada mo yaltude jemma joni won laabi didi le lewru wotru hono o bonanda ana wada le ndi gendi takirabe do kadudi kabaru ka kedde hedaade yowtrende an wodi wassalam